isa gaaf in gan soddomage innama 12 waame faana yaa'een duub eegiyan dag sun isaan waliyaat ka innin dubbi waaqa dubbete nam dhukuu qabiina dhukuu fayyisu isaan nam ilballaanaa fayyisu nam naafaanaa fayyisu nam lafin dhageeninnan ha fayyisu innin nam dhukuu jinnee qabiina fayyise ka duyina lubbu kasa kaase sheeka isa tan dhargeeninnan innaman birrin is garin yamtuutu faayyaa duub eegiyan dad qaalolee gurdawwan akkana dhagartee nam gudda iisa hinaafte bakka ishin mameettee nam sun ijjeesa feeti
iisa dhisanii dheebanii gaafsatee sane waa guddiyoon lubbu kasa kaas iisa naminne eegiya bultoo 40 kas innamaat gadbe maayya sun fuudhanii irran gar waaqa geessanii harmiidda ka waaqa teessisan iisan duuniya kana ijeemnan ergettuun isa ak iisa lubbu kasa kaasen innamaat odeessit innaman guddete won isaan odeessan sun dhugoonfetanii iisa dhugoonfeten
dad qaalolaya ta yahudiya ka iisa ijeefti ishin gammad hin qabdu ka dad 12 sun dhettewwan iisaa dubbete duub eegiyan petroof iyo yohaana qabte ka mal ishiin mahaal akkas jaajite waadiitu aminnan duub eegiyan ishiin ergetu 12 sun kulli qaqqabte duub barsiisan keenka arrankaas nu iseentim akka dag ergertuwa sun qaqqabeeni jeellan eken